Tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pāhorangi, nā te ropu Speak Māori, hei āwhina i a koutou ki te ako i tō tātou reo matahiapo, arā i te reo Māori. Nō te ropu Speak Māori te mana whakairo hinengaro ki e nei pāhorangi. E toru ngā wāhanga o e nei pāhorangi. Tuatahi, e whakamārama we te reo. Tuarua, he kiwaha e whakatau ki. Tuatoru, he tauira kōrero, he tohunga reo. Nō reira, kia areare mai ngā taringa, whakaoko mai, whakarongo mai. Kia na nāo atu ai te reo ki tō whatumanoa, hei oranga mōu, hei oranga mō tō whānau. Kia ora mai anō rā tātou. In this podcast, Pāhorangi, we're going to learn how to create action phrases by using the tense marker kei te. This will allow you to describe an action that is taking place at this very point in time. You will also be introduced to your first subject word or personal pronoun, koe, meaning you, koe. But first, let's learn together 10 very common action words or verbs you will need to know. Kōrero, to speak or talk. Kōrero. Waiata, to sing. Waiata. Oma, to run. Oma. Hīkoi, to walk or march. Hīkoi. Kai, to eat. Kai. Rere, to fly. Rere. Moi, to sleep. Moi. Tangi, to cry. Tangi. Pānui, to read. Pānui. Piki, to climb. Piki. We're now going to upsize the 10 words you've just learned to create an action phrase. Firstly, if you're going to describe an action taking place before your eyes right now, the first step to take is to start your sentence with the present tense marker, kei te. Kei te. Step two is to place your action word or verb after the kei te. An example might be, kei te kōrero. Kei te kōrero. This phrase now means speaking. Kei te puts the ing on the end of the verb. But who is doing the speaking? Step three is to place the agent of the action into your sentence after the verb. Let's use the singular personal pronoun koe or you as the agent or doer of the action. So your sentence should now look like this. Kei te kōrero koe. Kei te kōrero koe. Kei te kōrero koe. Congratulations! You've just completed your first action phrase in te reo Māori. Let's summarise. To create a present tense action phrase, use these three steps. Step 1, start your sentence with kei te. Step 2, place in the verb or the action word after kei te to describe the action. Step 3, place in the agent of the action after the verb. Have a go at translating these sentences into Māori. You are talking. Kei te kōrero koe. You are sleeping. Kei te moi koe. You are flying. Kei te rere koe. You are singing. Kei te waiata koe. You are walking. Kei te hīkoi koe. Tino pai na wātu. Let's learn 5 new action words. Mahi, to work. Whakatā, to rest. Whakatā. Kanikani, to dance. Kanikani. Noho, to sit or stay. Noho. To stand. To. Let's use the singular personal pronoun o as the agent or doer of the action to translate the following sentences into Māori. I am resting. Very good. Kei te whakata au. I am standing. Kei te tū au. I am dancing. Kei te kanikani au. I am sitting. Kei te noho au. I am working. Kei te mahi au. Let's recap e hoama. Kōrero, to speak. Waiata, to sing. Oma, to run. Hikoi, to walk or march. Kai, to eat. Rere, to fly. Moi, to sleep. Tangi, to cry. Pānui, to read. Piki, to climb. You also learnt your first agent or doer of the action, a word that we call a personal pronoun, koe, which means you. Kei te kōrero koe, kei te waiata koe, kei te oma koe, kei te hīkoi koe, kei te kai koe. Of course, you know what all those sentences mean now, so there's no need for me to translate. We also added 5 new action words, mahi, to work, whakata, to rest, kanikani, to dance, noho, to sit, and to stand. And we learnt o as another personal pronoun or agent of the action. Kei te mahi o, kei te whakata o, kei te kanikani o, kei te noho o, kei te tū o. In our next pāhorangi, we'll learn how to complete a present tense action phrase using e ana, such as e kai ana ngā tamariki. Our colloquialism or slang term for this pāhorangi is kua kato te tai. Kua kato te tai. This is another way of saying kua tūreiti. It's too late. Tai is the Māori word for tide. It's pretty close in sound to the English word, so should be reasonably easy to learn and remember. Tai. Tide. Kato is the Māori word for flow or current, so literally, you're saying the tide has flowed past, but in a colloquial sense, you're saying it's too late, the time has passed. Let's look at some everyday examples. Me wai atu kia hemi, mama, kia hara mai ki kone, tākoro ai. Mum, ring up James to come over and play. E tama, kua rima karaka, kua kato te tai. Son, it's 5 o'clock. It's too late for that now. Me wai atu kia hemi, mama, kia hara mai ki konei, tākoro ai. E tama, kua rima karaka, kua kato te tai. Anei taku tuhinga roa e te matua. Here is my essay, teacher. E tā, kua kato te tai. I tōna tikanga kia hom mai e koe I te rā wiki. My friend, it's too late. You were supposed to hand it in last week. Anei taku tuhinga roa e te matua. E tā, kua kato te tai. I tōna tikanga, kia hom mai e koe I te rā wiki. Kua roa rawa tātou e mahi pēnei ana. Kua kato te tai. Me kimi tikanga mahi hou. We've been doing the same thing for too long. It's reached its end point. We should seek new ways of doing it. Kua roa rawa tātou e mahi pēnei ana. Kua kato te tai. Me kimi tikanga mahi hou. Ka mea ia ki te tono I tana hoa whai ai pō taumuri no te kura hei wahine pūmau māna. ka hoko I te ringi, ka tai atu ki tōna whare. Auwe kua kato te tai, kua riro ke ia I tāne ke. He decided to ask his childhood sweetheart to marry him. He went to buy the ring, then went to her house. But alas, it was too late. She had already been taken by another man. Ka mea ia ki te tono I tana hoa whai ai pōtau muri nō te kura, hei wahine pūmau māna. Ka hoko I te ringi, ka tai ki tōna whare. Au wē kua kato te tai, kua riro kē ia I tāne kē. A pathway I advocate for successful language acquisition is to listen carefully to expert speakers and to imitate what you hear. With that in mind, I'm going to read to you, for the final time, some lines from Dr. Rangi Mātāmua's book, Matariki Te Whetū o Te Tau. I will then read you the Māori translation by Leon Blake. Listen carefully to the Māori translation and try to make some connections with the English. Listen to the flow, structure and nuance of te reo Māori. Listening and imitating will help you to speak with the same expertise eventually. Pōhutukawa is the star that connects Matariki to the deceased. Ko Pōhutukawa te whetū e hono ana I a Matariki ki te hunga mate. And it is the reason people would cry out the names of the dead. Ā, kuia hoki te take, ka aureretia e te iwi ngā ingoa o ngā mate. And weep when Matariki was seen rising in the early morning. Ka tangi hoki, ina kitea a Matariki e rewa ana I te atapō. Tupu ānuku is connected to food grown in the ground. E hono ana a tupu ānuku ki ngā kai e tupu ana I te whenua. Tupu ārangi is similar to tupu ānuku in terms of its connection to food and growth. He ahua ōrite a tupu ārangi ki a tupu ānuku, o tira he hononga hoki, ōna, ki te kai me te tipuranga. However, in this instance, it's associated with food that comes from the sky. Hioi I konei ka hono kē ki ngā kai e ahu mai ana I te rangi. Waiti is connected to fresh water and all of the creatures that live within rivers, streams and lakes. E hono ana a Waiti ki te wai Māori me ngā koiora katoa o ngā awa, o ngā manga, o ngā roto moana. Waitā is associated with the ocean, and in this situation, the Māori word tā means salt. E pāna a waitā ki te moana, ā I tēnei tū āhuatanga ko te tikanga o te tā ko te tote. Waitā is the star that represents the many kinds of food Māori gather from the sea. Ko waitā te whetū e tohu ana I te tini o ngā hua, ka kohia e te Māori I te moana. Waipunarangi is connected to rain, and the name itself can be translated to mean water that pools in the sky. E hono ana a waipunarangi ki te ua, ka mutu, ka tāia tōna ingoa te whaka Māori, kia ki ai ko ngā puna wai I te rangi. Ururangi means the winds of the sky. A translation of the word uru is west wind or northwest wind. Ko te tikanga o ururangi ko ngā hau o te rangi. Ko tētahi whakamaoritanga o te kupu uru, ko te hau āuru, ko te māuru rānei. This star determines the nature of the winds for the year. Kei tēnei whetū te mana o te āhua o ngā hau o te tau. Hiwa I te rangi is the final star in this group, and its name is connected to the promise of a prosperous season. Ko hiwa I te rangi te pōtiki o tēnei kāhui, ā e hono ana tōna ingoa ki te tohu o te tau humi.